ezinye zeibhala idana eBhayibhelini ngabaseFeso 5 la khona amakhosikazi etshelwa ukuthobela amadoda abo. Abesifazane abaningi sebenenkinga nalomqondo nanxa awalotshelwe ukwehlisa inani lowesifazane. Nokho kuthungani uma indoda ibukeka ingafanelwe ukuthotshelwa kwezinye izimo. La ohlelweni ezomndeni sizobuka izibonelo zaseBhayibhelini. Hlala ulalele. Inde ngube ngalele ezomndeni uhlelo lakho lokulethezeluleke iphathekayo ngaba ka focus on the family. Unkosikazi usibhayile umbuzo omkhulu wathi kuhloniphekile yini ukuba wesifazane abuze izahlwele zomkhwena wakhe kumba phikisane nezinqumo zakhe la khona ekhole ukuthi zero. Uma kunjalo lokhu kungena kanjani kwabase Efeso 5:22 la khona uPaul ethi bafazi thobela amadoda enu ngokungathi kusenkosini. Zikhona izibonelo zamakhosikazi eBhayibhelini ama kulokho. Kufika uAbigail ngokusheshe engqondweni. Wayegane impupunyela yesigwili kodwa isiphukuphuku engunabhali. Ngeshwa umnyeni wakhe akazange acoshe ubuhlaka nobuqotho bomkakhe. Ngesikhathi uDavide namadoda ayenaye becathela uSawule ehlane bavikela abagundi bezimvu zikanabhali bayiphatha kahle. Ngonganaki bayaleza ukucelelwa amanzi nokudla njengenkokhelo ngozwelo abalwenzile. Ngobuhlaza unabhali wenqaba wathola zibonkolo uDavide. Wayilungela ukuphahlaza kwasani ezwa lokho. Kodwa uAbigail walonga lolu suku ngokuthi athathe lonke icala kube ngelakhe. Washweleza ngobudlaba bomnyeni wakhe wabe sethumela ukudla kunyinyitheka neziphuzo egameni kaDavide. Hlezi nangokuqaphelekayo akazange atshele umnyeni wakhe uNabhali ayekwenza. Emva kwezinsuku ezi-10 inkosi yaqhumisa uNabhali wafa noAbigail waba ngumkaDavide. Umbhali-ke ushiye abafundi bezakhele bona isiphetho sale ndaba. Ungayibhekela ku-1 Samuel isahluko 25. Esinye isibono esihle ngundlunkulu u-Esther kumbe u-Esteri. Umnyeni wakhe inkosi yasePheresi yengezwa cala ngenzondo ngabantu bakaNkulunkulu eyayivele ezweni sayo. Kodwa ngengcaphephe nobungozi yayitumazeliswa indoda eyisikhulu uHamani eyayisebenza ngobuqili. UHamani wacenela inkosi ukuba isayini ukumenyezelwa ukuba wonke amaJuda angaphansi kwezifunda zombuso waseParis kumbe Persia abulawe ngosuku thizeni. Uma uEsther Luqobo angazange athathe irisk ngokungena esigodlweni engamenyiwe ezombo lobubi bukaHamani, lo mthetho wabe uzoshayeka wenzeke kube ngosemthethweni. Kwakuzoba incithakala-ke leyo. Isibindi sikaEsther sikhombisa ukuthi ukuyinikela kwakhe kuNkulunkulu phambili kunakho konke kwakuseqhulwini kuye. Khona manjalo, iBhayibheli sivesela isithombe esingenakuphikwa zabesifazane abaningi okwakumele baphikisane amadoda abo ngokutumazela kwawo kodwa abehluleka ukwenza lokho. Ake ucabanga umka Akhani. U-Akhani wabe ngum-Israyeli esebuthweni likaJoshua. Ngokuphikisana nesimiso sikaNkulunkulu wathukisa ingcebo ayithathe emasakeni aseJericho wayifihla wayigqiba etendeni lakhe. Umndeni wakhe wonke okubandakanya nomkakhe kucace bha babeyibonile lo mhobholo wakhe nobuqonqela bakhe. Ngeshwa kakhona oyedwa owaba nesibindi ukumphikisa kumbe ukumenza aphendelwe kabanzi accountable. Umphumela indlu yakhe yonke yahlawula kabuhlungu ngokungalali kuka-Akhani. Bonke bafa ngokubulawa ngamatshe. Joshua 7:10-26. Isehle esifanayo esilandwa iTestamente elisha. Incwadi yezenzo isitshela ukuthi uAnaniya, ilunga lebandla lokuqala eJerusalema, wadayisa indawo wabe segcina enye ingxenye kuye yaba yinkokhelo. Lokho ngokwakho kwakungeke kube yinkinga, kodwa washaya samuntu onikele konke ebandleni wangasho khona kugodlile. Sitshela ukuthi unkosikazi wakhe uSafira wayazi ayekwenza umkhwena wakhe. Kungani uSafira wakhetha ukubala umlomo wakhe? Ngakuba wayenomhobholo eliyiqonqela njengomnyeni wakhe naye? Kumbe wayezama ukuba ngunkosikazi omuhle othobayo ongumKristu ongafuna ukuphisa indoda yakhe nomibheda? Asazi. Esikwaziyo ukuthi bobabili uAnaniya noSafira bahlwela ngokujulile ngokuqonda ngqo ukuqambela umoya ongcwele amanga. Bheka izenzo 5:1-11. Sithini isifundo kulezi ndaba? Singathi owesifazane okhathazeke ngeqiniso ngomshado wakhe, umndeni wakhe, umphakathi nempilo yakhe, nohambo lwakhe nenkosi, akavesanje athobele ngokungacabangi kuzo zonke iy'nqumnyeni wakhe azenzayo. Ukuma kwakhe kuNkulunkulu kuhlala kuseqhulwini izikhathi zonke, amen zonke. Uma kuthi luthole lolu hlelo lusizo, usengathokozela imibhalo ekhona online. Yithi jaqa ku safamily.co.za. Na uzokwazi uma uthole indathane yemibhalo kanjani ey'nsiza ey'hlaba ngqo engesihloko kumbe ngey'hloko ey'ningi. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.